Galaxy Nabe, Simore, Jegom. Bandirabe, so wodi tawado ina toñange, ko onon ruhu yan kebe be puti onchude jomum, tawa ko yan kinare. Mbodi wiya goto e mon fof yo ren hore mum gila jari baka kanyumne. Mballondirte e dongle mon, ko non timminirton sari almasiw o. Kala cikkudo won ko woni tawi ala ko woni funti hore mum. Yo goto fof ƴewto golle mum, nden jomum tawate hore mum dalilu faro, tawa wona e goddo. Ngati goto fof rimdoyta ko dimgal mum. Janginteedo kongol foti ko rendude jawdi mum fof e janginowo dum. Woto punte koye mon, Allah jabata yawede. Neddo soñata ko ko awi. Kala gawando muyo bandu mum soñata hen nyoldam. Kono gawando ruhu o soñata hen gurnam ha abada. Woto kaaben e wadde moƴere, ngati so en nangtima hen en coñat so saha o yonti. Kono non joni do dancorden do mbadanen yimbe fof moƴere ha tengti non e bandiraabe men be denduden holare be. Jiyedi bindi butti di bindirmi jungam. Yidbe yirede balli mumen be ko ben bawndata won borninede. Woni hen faandare mabbe tan ko wasde leptirede fingirde almasihu nde. Ngati hay kambe e koye mabbe, kambe borninaabe be be denani sari o. Be jidi ko borninen don mbele abe parnoro balli mon. Min to bangi am mi farnorta ko muk so wana e fingirde jommen Yesu almasihu e. Ko kayre wari gede aduna am, wari mi e gede aduna. Ngati bornade e wonde solima fof ala hisa, wodi hisa tan ko latade tagore hesere. Yo dejre yulmene jippoy dow dendangal jogolbe rewde inserdiji be manam israhila Allah o. Hankadi woto hay goro tampinam, ngati mbodo jogi jelode Yesu e bandam. Bandirabe yo mojjere jommen Yesu almasihu wone berde mon. Amini.